Hapakuna situation, baby, you're the one to blame. Na kama namba iwezekani, basi niache na your name. Hapakuna situation, baby, you're the one to blame. Na kama namba iwezekani, basi niache na your name. Ayani ushani drink, ile design ya lika. Na cheki una class, makadha lika. Unatuma mixi sigilala, mama sita. Na bile nimetupa luga kawa henga sita. Slow down baby girl, pole pole na hipoi mi apana. Shabadu, shabadu, nakutaka you. Slow down baby girl, pole pole na hipoi mi apana. Shabadu, shabadu, nakuyanza you. Unana nitenda, sisi toka hapa bila kusema ema. Unana nitenda, sisi toka hapa bila kusema ey. Oh can I call you baby, love it when you dance to reggae. Oh can I call you baby, love it when you dance to reggae. Unana nai, hapa kuna situation baby, you're the one to blame. Na kama namba iwezekani, basi niache na your name. Hapakuna situation, baby, you're the one to blame. Na kama namba iwezekani, basi niache na your name.
Okay, 072-7272. They call me Cabo, I wanna call you baby boo. They say my bad boy, I'ma be all over you. Lakini wanna chua bana, mini msem true baby. Napenda pose, hiyo haga bana. Una die strokes, mi upenda sana. Una die foam, mi ucheza bana. Uki die left, right, mi vibrate sana. Swaga mama, umeni bamba mama. Tuliza na rele, utapika sama. Bro, kishuka uko chini, mina panda. Zunguka sasa, nona una die mate mama. Mwah, sa zingine mini carnival. Manukato twende carnival. Yeah, leo nina lala ndani makavo. Mistari tuko ndani kwenye carnival.
Unana nitenda, sisi toka hapa bila kusema ema. Unana nitenda, sisi toka hapa bila kusema eh. Can I call you baby, love it when you dance to reggae. Oh can I call you baby, love it when you dance to reggae. Hapakuna situation, baby, you're the one to blame. Na kama namba iwezekani, basi niache na your name. Hapakuna situation, baby, you're the one to blame. Na kama namba iwezekani, basi niache na your name.